African boy.
Obuchayi bundaga bunumye obulumi bwempulira bunzita ningali no musujja mpuliranga agudde kukabenje wankuba wono nonkuba yeah wankuba woso nonkuba sibuna bibala ebyo mukwano sibuna bibala byondaga sibuna bibala ebya mapenzi sibuna bibala wango wa ulamo wachuka wango wa mutima gwange gwafukuka natuka nukugamba zenete neyise muno muguwanze banzike na yechonko labotyo omutunze gokabya nkakakakaba chibundu chitana gwe musawo wasulide yogwa nagamba bulijja pitanze banjirika bambuza muno yadawa sawala kuyiwatia naye maziga baby galo genji wake wanguba wono nonkuba yeah wanguba woso nonkuba sibuna bibala ebyo mukwano sibuna bibala byondaga sibuna bibala ebya mapenzi sibuna bibala wanguba wono nonkuba yeah wanguba woso nonkuba sibuna bibala ebyo mukwano sibuna bibalanze sibuna bibala ebya mapenzi sibuna bibalanze byondaga singa wali yetakala yo mtima nanilimize notano mya mtima I wish mutima gwango vemu I wish mubongo wango gende ankwagadde tamo kutamo naye mukwano nyabonze ondaze buchayi mpade chayi omutali sukari musungu wondaganya bubwa basikali singa namanyira gonze mukusoka sandigeze masona bya mukwano gwanguba wono nonkuba yeah wanguba woso nonkuba sibuna bibala ebyo mukwano sibuna bibala byondaga sibuna bibala ebya mapenzi sibuna bibala wanguba wono nonkuba yeah wanguba woso nonkuba yeah sibuna bibala ebyo mukwano sibuna bibalanze yeah sibuna bibala ebya mapenzi sibuna bibalanze byondaga. Ze busungu kungulungu kati nyabo ndi mudungu ndinabala sibyendaba byenabala nyabo ze sibyenfuna ningaya kuti mukigongo menyese menyese obulamu bugenda numizi bwokuveno mubyenda mbadde kukalenda ngambalabala ngambalabala nyabo bulungi bwo nayenze okubye ataka bula senti gondeka eyali aseka gwe tokyaseka ogenze wamekampe kosekondeka eyali owekisa wachuka eyali omulungi gwe wamyuka.